Nimefungua Yawe na baba na nali yangu kunayo mlango yule mwovu amefunga katika maisha yangu Yawe Ebenesa fungua hiyo milango fungua milango fungua Milango ya kuinuka Fungua Yawe Fungua Iyo milango
Fungua milango
Uifungue
Yesu
Yesu
Fungua milango Fungua milango
Baba
Yesu Fungua
Bauro na Sila waliomba milango ikafunguka Papa na mimi naomba ufungue milango yangu Kunayo milango iliyofungwa na yule mwovu shetani Baba Naomba uifungue yo milango Milango ya kufanikiwa baba Naomba unifungulie Milango ya kuinuka baba Naomba uifungue
Fungua milango
yeah.
Yesu
Fungulie
Fungua milango
Fungua fungua
Yesu,
fungua Kaka, mona mimi, sijafanikiwa Umejaribu biashara, wewe, mama Biashara, imekukata Umejaribu kusomesha, baba Mtoto, amekata shule Muombe, uyu mola Muombe hata kufungulia Muombe Ebenesa Yeah Anafungua Ufungue
Yesu
Tufungulia
milango
Baba
Iliyofungika
yeah.